This podcast was produced by ORFM Dunedin with support from New Zealand On the Air.
Fatu le nei fiafi o la auto o ona le nei o le li fano vale vale e olia ia tato te tal tal noa le nei fiafi a io lo pai tai mite nei na tato tal tal noa il mai tanga le ole o le kanesa ma le faingo su su enga a wale a tilion si le fie e tausia oe ma e tonga fitia oe ia unga ma fa feona fika iai ia lo le tau singa oe ma le malo soi fua malolo ina. Greening, a quick one, this is Erolia, le nati o le tuitonga, you'll be seen for this evening. Welcome back. Last show we talked about cancer and screening. Let's see what comes this week. Before we begin, we will start with a lotu. Heavenly Father, thank you for this evening. Thank you for bringing us through to this new week, first week of December 2026, first Friday. Thank you for your blessings. Thank you for bringing our communities and our families together on air. Thank you for the blessings you have on us. Faftai molene tu la, faftai molo to singa mo imato lau fanau, leli ie, elese me lilo lau si le fanga. Boa mato ngaluenga e fai, e fai mal fa maoni. Itautuai lo suafpa ia lo suafa Yesu. Amen. So what's been happening? And it is the first Friday of December 2026. Oh my, that year's gone by really quickly, hasn't it? First Friday, it is the 5th of December 2025. Counting down, people. How are you? What's been happening? How are you doing? I'm towards the end of schooling and I'm seeing a lot of celebrations for matuas, for aingas, for the young people and the work they've done throughout the year. Congratulations to all our young people and all their achievements in academia, in sports, in entertainment, in social events. Those are all achievements. Celebrate it. Enjoy it with your loved ones near and far. And I know there'll be more celebrations coming for the tertiary years, for the older ones. Families coming into town, getting busier in Dunedin. So we'll see you around, people. Ia ole asofarai le moa mua le nei ole masino te sema I le tausanga I lua afema lua sfulima o toititi lava atini le fai unga ole nei tausanga. Ma lo lava ia ole asiasi atu o amai outou. O amai outou matua, outou tina, o amai le whanau. Ia vaavai atu ai lunga o mea wha ten kolosi I le fiafia mai e si ilvi inga le alii I manui o whanau I tau mwhainga le nei tausanga. I aoa onga, I ta alonga, I whaafiafianga, I ta noanga, o vaenga uma ese ese. E awai ai o tātou whanau. E awai fo'i o tātou matua mo tātou ainga mwhai tālo sanga I tu ulawa le alii tau mwhainga le whanau. Mā lō lava. Vi ele li. Mā lō le whinau. Ia te utou, mā lō le whinau whamaoni, mā lō le taumwhai, mā lō lava le taumwhai. E whiawhia lava, mā vivii lava le loto o lo nei tangata, pe a vaavai atu, I le whiawhia mai o whanau, ma le whiawhia mai o mātua. A wāla lātou taumawhainga le nei tausanga, ua I umanuia, ia. Mā lō lava, pe umai taulan sa uia Father Christmas I le celebrate, mā mis mea lofa mō. Mō li nei tau mwhainga li nei tau sanga, ia e se tōta noa tili pēr o atu iai. Mā lō lava. O le ala se au tū tātou te tata noa li nei a fiafi. Ia, o se le fiapo I o le aso sa e tau ai le wha kirisiano. O le aso sae whaele I o le ili whamanatuina o le whanau mai o Yesu Kiriso. Ita ualea o le aso bea ita atau. It's the word Advent. So Advent is the fourth Sunday before Christmas. So we're counting it from the last Sunday of November and then the first three Sundays of December before we get to Christmas. And we celebrate it. As Christians, we celebrate this. And Advent means coming, the coming of Christ, the birth of Christ is when we wait and we anticipate and we refresh, we regather, we recollect. And Advent is when, for how I recall it, it's a celebration. Is in anticipation. And I know there's quite a few things, different things the Christians do or the churches do. There's an Advent wreath, which is the green round wreath. And on them they have four candles. And each thing they have for the Advent has meaning. So the circular green wreath, and then the four candles. And on the four candles are two different colors. There's three purple colors and a pink color, pink candle. So there's three purple candles, one pink, and then there is the white candle right in the middle of it. But you know what? You can correct me if I'm wrong, but this is how I recall it. And the celebration of it is you light the first candle. And each of the candles has a name attached to it for the week leading into Christmas. So you've got hope as the first candle. And that is this week that we are in. On the first Sunday of Advent, we brought out the Advent wreath. We held it, blessed at Mass, and then we light the first candle, the candle of hope. And that is the beauty of celebrating our beliefs and our faith, and also as we prepare for the coming of Christ, as in the birth of Christ that we remember and we celebrate later this month. O le asta la tātou te tātanoa ai. Ia, si le fia fō i se i tālanoa atu lo wau maa malama, lo wau maa malama, i le tālanunga wha kirisiano. E wha pia wha kāle na ina, ia wā tātou te si la fia lava, o tāpena pentamine, o tāpena penanga, wā tātou te iloa, o le aso luas fulima, o te sema, e wha mana tuai, le wha nao mai, lo tātou wali o Yesu Kiriso. Ia al tāpena penanga. E moni lava, tātou te tāpena pena, ma tātou te talo, ma o tātou sao niuni le tau sanga uma. Ai pa ia lava le vaitai me ta ua e whātalitali mo le toi afio mai, po le toi whānau mai, po le toi foi mai ilo tātou ali. E whāpeala le whākalena ina i le whākirisiano, i le whāvaiaso, i le whāvaiaso, ia, po le whāfoiaso sāile i ole. Ile aso whamanatu ina ele whanau mai alo tātou wali. E whai tawai, e whai whaavai aso, ia whamanatu ai la, e whai le pale, pale lan mea mata. E o mea umalava e aio la towinga ile whamanatu ina po le wha, po le sau niuninga, po le tāpena penanga lea ale au kerisiano. Mo le whanau mai alo tātou wali. E wha peala e ele pale, pale teu teu, pale teu teu la potopoto. O le la potopoto lo na winga eleise amatanga eleise fai unga. O le alofa o le alii. E pei o se li o la potopoto. E pei la o se pale la potopoto lea. Awa e alu le aso ma alu tausanga ele ma vae le alofa o le alii. Ia ita tau lan fai nau. O le lan mea mata laifa ape o le evergreen. Lan mea mata ele fati le lanu. O le alofa fo i o le alii. O le mea alofa le alii. I le suia le lanu. O le lanu mea mata la lea e teu teu wai po le evergreen. Le pale lea la potopoto. I lunga la potutonu o le pale. E fai ai la ia candles. E susulu, ia tutu. E fai la e fai fo i la lanu e faa. Ia la mepa. E fai la e tolu lanu viole ma le lanu piniki. E fa tutu. E fa piela e fa sino ala. E fa ia candles po la mepa. Ia wangalo ia te alfasa mo le candle. O le la mepa ia e tolu lanu viole le lanu piniti. E fa fela e fa manatu. E fa ia vaiaso e fa manatu ai. O oloa ma fa pa iai lo tatou talitonunga i le lii. Ma la tātou whātalitali ele afio, ele toi whānau mai o le ali. O le aso sā mua muala o le Advent, le alana whāma natuina, le aso sā muli muli o novema, e tutu ai la le moli ngao, le umaua, moli ngao o lanu viole, mua mua. E wha, o wha pēa la le wha uinga ina, po le whamtala inga o le moli ngao lea, o le moli ngao o le hope, po le loto nau nau. Nau nau mō mea lelei. Ia, o malale e whāla, ia, ato e tutula, ili aso sā mua mua, pēa umono whāpa ia le palelea, ma la mepa ia, ma mōli ngā o ia. Ona tutule e whai ele lotu, ale ainga le afiafi, a wale whāmana tuinga o le whātalitali, ma le tātou tāpena penanga, ili whānau mai o lo tātou wali. Ia e whāla, ia mōli ngā, lanu viole, ia e tofu lava ni mōli ngā o. Ma le ngoa, o le ngola le molinga mua mua o le hope. Ia, tātou te talo whātasi o le ainga. Tātou tāpena pena mo, tātou vivii mo, tātou pepese a wā o tātou iloa. Ilumana i atu e whamna tuai le whanau mai o le li, ia o le tāpena penga i o tātou wanganga. lo tātou wola fōtiae, ma lo tātou wola whaakeresiano i a tātou ngā ruenga, ma o tātou tārosanga, ina ila tātou tautua, i sose mea tātou te iai, i a whai ma le loto fia fia, i a whai ma le whamaoni. I like Advent. Advent, for me, preparation, looking after the children's liturgy or the Sunday school is always an exciting time because it was a time you can share. And in the eyes of the children, the excitement of remembering that what we are preparing for from the Advent, from the 4 weeks leading into Christmas, is not just, yes, we do know it's everywhere that Santa, St. Nicholas is coming and that there is presence. But Advent is the time when you or you, the parents, or you, the moms, can share with your children or make it exciting that the reason that we are celebrating and that the reason that we are preparing is to remember the birth of Christ, our Lord and our Savior. So it's on you to make it exciting. And when you're talking about the different activities for celebrating Advent and Christianity and your faith and your belief, it is exciting. And when you are sharing the story about the green, the evergreen wreath, and when you are talking and preparing the making of the wreath and you tell the story that the circular for the wreath shows there's no start and no end to the love of our Lord Jesus. Round circle is never ending. The evergreen always blooms, that his love never fades, that it's always there, it's always present, and he's always present. So when you make activities for Advent, you as a parent, you as a Sunday school teacher, this is from my Sunday school, you make it exciting, you make it fun, you sing songs, you tell the story, because the kids, the minds and the hearts of the young ones are open to sharing. And you'll be surprised at sharing, you share, but also the children share with you their take on the wreaths, their take on Advent, what their traditions are in their homes to celebrate and to remember and to prepare as a family, as a ainga for Advent, during Advent, for Kilisimasi coming into Christmas and then the Christmas. You learn from each other. The minds of the young ones pick, they soak, they're sponges, they take it all in, and they love to share. Give them the time to share what they know, what they hear, and then it'll be time for them to learn from you as well. So Advent is a beautiful time of the year. The first candle and the candles is a story as well. The colors themselves for the candles have meaning. So there is the purple candles, there is a white candle, there is not purple candle or a pink candle, depending on how you celebrate it. But the first candle, you take the wreath, you have it blessed at church, you light it in the evening on the first Sunday of Advent, you light candle number one, which is the candle of hope. And hope is a beautiful word, especially nowadays, but for the young ones. Hope is excitement, it's believing and looking forward that nothing is impossible, that everything is possible, and you have hope that there's always good around. There is always good, there is always happiness around, there's always blessings around in people that come into your lives, in families, in loved ones, in friendships, and how that continues. So that is the first candle. The first candle is a candle of hope, and it fills you on that first week when you light that candle. You look ahead with hope of what is to come, knowing that you are here and you are blessed and you are loved and you are cared. So make it exciting. Teach the children about the reasons, the preparation going into Christmas, the 4 weeks leading into Christmas, the different celebrations that, the different activities that happen around churches, the different activities that happen around the communities, the carol singing, the Christmas tree lighting, the story time, the plays that is prepared for, that is exciting. That is being part of the community. That is celebrating the coming of our Lord Jesus Christ as we prepare going into it. So it is how you take on board and how you share it with your young ones, or how you share with the Sunday school, or how you share with those near you, whether they believe or not believe. You stand by and you own it. And so it is an exciting time, these times for the year. The Christmas times and coming into Advent and lighting the candles and having a chat and having a round. Oh, nothing is perfect. Gosh, everyone's got their own things coming. But it is a time to just step back, light the candle, step back, give your family time just to think about it, just to embrace the first candle. This candle is the candle of hope. And celebrate one another as you come together. So that's what I'm talking about this week, was about the Advent and the first week. We will continue as we go. Ia te oe le tina, ia te oe le uso, le whamana tuina, po le aoa onga, ia tātou whānau, i le tāua ma le ao ngā o le whaamana tuina, o le whānau mai o lo tātou wali o Yesu Kiriso. I tāua fō, ia i tātou tina, mai i tātou, ia te outou uso, ia i tātou uma, ia tātou ngā luenga. Ia o tātou matala, ma o tātou talatala noa pē, ia tātou whānau, ma whānau la iti, o wō, mai māsani, i le tāua. Le tāua o lo tātou tali tonunga whakeresiano. E a mata mai lawe le tātou whānau o oi o le whaia onga. E te whaia onga lawa tālune e a mata lau whailau whānau. Whānau o uso, whānau o tātou tuā oi. Tātou te whaia onga o aso uma, o vai aso uma, o tātou o whaia onga mō la tātou whānau. Ia te oe lava le, ia o onga o tātou whānau. E mai se lava la le tā pinapinanga mō le whānau mai, ma le whamana tuina o le whānau mai o lo tātou wali o Yesu Kiriso, le whāwai aso ai le io o le whānau mai o lo tātou wali. Tā pinapinanga i le whakirisiano. E se lava, e se whainga o mea lotu pālangi, e se whainga o mea lotu whasamoa, e se ai o le autū lava, o le whamana tuina, o le whanau mai o lo tātou wali o Yesu Kiriso, e se fo ia aunga ma tāpina penanga le lotu katoliko, e se mai le kalesia metisi, e se mai fo i mai le lota iti po le whaka sa tulou, ia a e o tāpina penanga o mama pese pesenga o mama le whamana tuina, o le tāpina penanga lea, mō le whanau mai o lo tātou wali o Yesu Kiriso. A mata laona e talta noa ia tātou whānau. Fafanga o lātou mā fau ina i o lātou iloa. O le Kirisimasi, e moni lava, i taimi nei e te wāwa ai te leo ata ma te leo me whaafiafia mai ai ia e tala noa mai lava o le ali ingale o St. Nicholas po Santa Claus. Ioi, mō mea nā mō le lalolangi nei, a o mō mea o le tino. E fifi ai le wawa ai atu i mea manaia mea ila ila ma mea la au lelei ma la lelei. Au mea na e uma. A oleola whaalea nganga. Oleola. A tia e whaalea nganga o a tātou whanau e pa u lawa ia i tātou tina. Ia te utou uso. I lea o a uina o le upu. I le whamana tuina o le autu tonu o o le whanau mai, o le whamana tuina, o le whanau mai o lo tātou wali o Yesu Kiriso. Tau sanga uma le tātou tāpena penanga, e mai se lava le whakalena ina whakirisiano, le whāsusa, e le i o le aso Kirisimasi. E whamana tuai, e tā penepenanga la tātou sauniuninga whaamatala e mawalawa I mea whaale kalesia, mea whaale community, mea whaale ainga o pisipisenga, o pesepisenga, o whainga o tala, o whainga o fiafianga, o tala noanga, o ata e matamata iai le whaamana tuina, e taimine ua mānaia lava le tele o ata ti whanga I lungo le Netflix, lautama aia tu e whaapea fo le Prime, ile tala lea ua patino lava le whaa, liliuinga o le tala mai le tuispa ia liliu sa o mai tala noa mai faa autu le tala ia Maria le tina o Yesu. Malana ia ilona ia vaai, malana ia tu, malana ia langona ma mea na afiai o ia ili taimi. O lea heia metu tia tala tanoa ai faise taimi e tala tanoa ai, metu tia ia matamata. Tā pena pena outou po le hala outou tā pena penanga I oe, ou te iloa, ou te māla malama lelei. E matua I pisi lava le vaitai minnei, e matua I vevesi lava wā. Io tato a inga pia fo I e whaimalanga atu, whaimalanga ese atu ma o te poti matane tine nei mō le kilisi masi o tā pena penanga o mea uma e pisi ili e mea ese a ia e... Mautinoa o oe o le whaia o ngā mua mua lava a lau whanau. Tala tala noa, whai talo sanga, whai pesipisenga, I le aso o Yesu, pesipalangi, pesamoa tātou e ona whasolo atoa wa tele mana I o musika le nei taimi. Mō la tātou wa o ngā mwhalongolongo fōi, a wā whapeo is whaia o ngā sā, a e whalongolongo fōi whanau, au malatou tala le whamatala ina mai, ilo lātou malamalama ma mea I whaatino le lātou ainga le tāpena penanga mō le whanau mai o lo tātou wali I o, e matua I o a e ilua le vaai le mata le whanau la ititi, ma lo lātou malamalama le whamatala ina o me ese, e matua I manino a, Wa le ai al whanau e mamā lava, ma e manino lava e leise sasi. So you can tell, I love Christmas. Well, I love every holiday there is, but Christmas is really special. In celebrations, Christmas is a time of the year that families come together. And I know, you know, we all define family differently. And we start our traditions and our celebrations are all different for Christmas. And there are some that will be with families. There are some that will not be with families. And there are so many different challenges at the time being. For this week, there is hope. As you light the candle of Advent, there is always hope. Hope is never giving up, that you'll believe that is always good. And you reach out if you need support, and you reach out for help if you need help, and you reach out if you want to be sharing kai with people. The communities around, the churches around, have gatherings, have events, have groups that can walk with you, that can bring you in. The Christian faith is about opening doors and welcoming and being hospitable at all times, especially during times of Christmas and times of families. And families, yeah, can be blood or can be those that you have walked the journey with in different parts of the challenges in your life. So however you're planning to be, I know we're still a few weeks away and everyone is already planning. Everyone is doing the planning or still trying to finalize what the planning is. You're not alone if you need help. You're not alone if you need support. I know on the Otago Access Radio, there are guides on their website, or if you ring their number, there are guides there of where gatherings are and how you can be supported or how you can be embraced. But also look around you where you are, about the different churches that are around you, and walk in. God is everywhere, but walk in to be with the community, with the parish, and they will welcome you in each and every door that is open. If there is Sunday activities, if there is, usually there's lots of activities happening as they lead into Christmas, so there's always carol singing, lots of plays, children events, youth events, family events. Go in, go through the door, be part of the group, celebrate together. You're not alone and you do not want to be alone. If you do, good on you. But if you don't, there's always a door that's waiting for you. Ole taimine o klisi masi e ta ua tele mo I tātou, e ta ua umā mō tangata. Po o Samoa, pele o Samoa, po se af Samoa. Ole taimi e ta ua tele mo le whamana tuina o le whana o mai o lo tātou o li o Jesu Keriso. Ai e mātango fie tele le whamana tuina pe a whātasi a inga. Ia o taimi e whātasi o mai a inga. E tāua tele lava, ia tātou, ia e moni lava, e pisi, pisi solo tangata, I li vivesi solo li whai ungo le tausanga, I whai ungo a onga le whanau, o price givings, ia, o whai ungo ngā luenga, o fie fianga whale ngā luenga, o tā pena penanga, pe a whapea e malanga ese, mo le kilisimasi, pe a whapea fōi e le whewai, a e whatasitasi, o mea le auloto, o mea le community, o mea ese ese. A whapea e tu whatasi male a inga, o fie fianga, ia manuia, ia whai whalelei, ia fie fia whalelei, ia mana tunatu whalelei. Ma ia maua se malolonga. Ia te outou uma. A whapea la ele iso a inga bena oi, a whapea te mana te whiawhia oi na oi. Ia o kei lava. Ai a whapea o lea e na o oe ai te leo sila fia po o ai inisi. Po whema wai se fsoso ani awe te nofunofu ai na oi. La musmusu atu ia te oi. Vili le telefoni. Pea e vai fo I se falisa I o tafatafa. Tele falisa, tele hol se tafatafa o mea community e fai o mea kale si o fie fianga fale kale si o mea fale community. La la I ai, te tala le fai tuto ai avanoa. O le tatou tali tonunga fa kio si anno, tatou se soso ani le tasi le isi. O le alofa, ele ne alofa na o le tangata tatou te iloa po o e tatou te masani I ai o le alofa o le alii o le alofa e ta milo milo e pei lava o le pale. Ele se amatanga ele se fai unga. Lau soso atu le taimili nei o le mea alofa sili mai lo tatou alii. Mo tatou ainga mao tatou tangata o e ai ainga o ele aini ainga I alofa le tasi le isi. Awa e tāua lea mo I tātou, malo tātou wola, malo tātou whai ngā malanga, ina ia ato atua I tātou. Io tātou fia fia whātasi, io tātou whai ngā luenga whātasi. Mao tātou whamana tuinga, ne whānau mai olo tātou wali. Ia, ola ososo atu lea, ola tātou pulokalame lea, ola tā pena penanga, Mo le whanau mai o lo tātou wali, o sau ni uninga whale a inga, o talitalinoanga whale a inga, o pisepisenga whale a inga, o talosanga, taimi o lotu, taimi o talosanga, o metotia uma, o lo o tātou, o lo o saputu mai le taimi nei, o lo o tātou whalongo, ma vaava ai ai. E maua uma ia vaenga ese ese, le wha manatuina, ma tala e wha, toi wha manatu mai ai, ma toi wha fiafia mai ai lo tātou a inga. I le whanau mai olo tātou o li o Jesu Keriso I la tātou whai ngā malanga whātasi. Mo tātou uso a tangata, yo tātou tuā oi, yo tātou a inga, yo tātou wō. Wō I tuā oi, wō I e whai ngā luenga. O le a inga o Samoa e whelewhele. Whelewhele tele le a inga o Samoa. E loto lofa le Samoa. Ia manuia outou, o le tātou prokalamele le nea fiafi. Soifua. Oh my gosh, some updates. What have I done? So we just had, one of my niece had a wedding in Fiji. Oh, it was an early Christmas present for the family because we all came together and we just, you know, we saved, we fundraised to save, to go together as a family. And we came from all across the world to be together in 1 week. Short, but fulfilling. For us, we haven't seen some of our aingas for a while. You know, we've got these Zooms, we've got the phones at work, we can reach them on FaceTime, we can chat. But the seeing them face to face, the hugs, the talanoa face to face, that is a gift. That is a gift of value that is important. And to me, that was such a blessing to have that with the whole whānau. We had the mātuas, we had us, we had our children, and then we had our children's children. And each one, we were all just happy to come together and to have a lotu together. To give thanks to the Lord for the opportunity to come together, to sing, to pray together, and then to celebrate our niece and her marriage together as a family. Now, that was a Christmas present that this year is amazing. So just wanted to say it was really good going away, and that family time as we lead into Christmas was quite important. But on another note, if you've never been to Fiji, and this was my first trip, very first time I've been to Fiji, and we were, you know, we got told this is where the wedding is. We booked, we went to Dinarau. Everyone seems to know where that is, those that travel. But for us, the green ones that were coming through, well, it was a beautiful spot. Go to Fiji, the hospitality in Fiji, top notch. Beautiful, beautiful care, beautiful place, beautiful. The weather was great. Yeah, it rained. It was hot. It was Fiji. Beautiful. Na matua fo I mainele matua ingan faile matua fata singa. Ia, fuafuanga lava vi ieleli. Na failo mai e sio niso ili tausango te neile. Le fuafuanga ili fatasio o ia masio na masia na wō. Le faipoiponga. Ia. Tal no mai fo ila ia lea ili mea e fai ele faipoiponga ma wala au lia umai mātou. Mātou teo atu ia, ta apina pena la ia. O ha o fatua o wō o la valia I fiti. O le fia fia, o loo fia fia, lao soso atu fo. O le mana ia, o le fatasinga, fale ainga I fia fia. Fatasi le ainga. I lea vai aso na mātou fatasitasi umai. E moni lava I eme tia taimi nei o le FaceTime, o le Zoom, o lunga le telefoni, o le Messenger, o le WhatsApp, o mea umai ia o ai loa e talatala no ai. Ai ese lava le nā taimi, ma le taimi e feiloa e ai. Folinga. Pa I atu, pa I mai, fusi fusinga. E vi ieleli, I lea vanoa. O to e fatasta si ai lo mātou ainga. Lo mātou uso, o tuangane, o whānau o mātua, o whānau o whānau. Fatasi lo mātou ainga. Fatastasi faile lotu e si ilvi inga male faftai le li imo le avanoa o mātou. Fatastasi ai. Wai, tātou te talitou nāvai le se me lilo lansina whanga. O tā penapenanga uma. Na tu ulawai lumo le li. O le ala na mātou. Fatastasi ai ma faile lotu mo. Mātou pese pese mo. Mātou tau loto le salamo e luas fumal tolu. Ma fia fia, o mātou fia fia fatasi a wale tu fatasinga. O mātou whanau, ili fai poiponga ilu mole li. O lau soso ato se mea lo fasili lea ma mātango fie ua maua i mātou. Mole kirisi masi, fia fia lava mvi ia le li. Ala wau foi lap, so so atu, oka se mana yo fiti, so le fatua o wo o ale fiti, o lo utai mi mua mua ale no wo o fiti. Oka se nice, on makua i taupa, o tau singo i mātou, ma le vaingo i mātou i fiti, ma ilo mātou le, natu, piki mātou, avele hotel, vaingo i mātou, le tam pena inya, o le, o mea ese ese uma, o mea ai, o so se fe au, o, o e, O tina e tau sia whanau, wai eia mātou whanau la iti. Ma le whasolonga e leimas mea whawhaingataha. O se fesili lava e iei le fesosoani. A whapea la ola o au la sosoatu. A whapea e fia whaise break. Ia maana ia io o lea tunu. Whato ata ho ofo ilia iai. A ole mātango o fio o lea tunu. E fia fia ai ma whaatasitasi ai. Io lo mato ainga, ma fatta sta si ai fo'i se ainga, pe a fa'a pe o fua fua se ta fa'onga. This weekend we've got graduations. It's the graduation times in Dunedin, in Otepoti, so... We've got whanaus and families arriving for graduation, and we start this weekend. I know my whanau and my waida ainga are arriving today, and a lot of our families and aingas are arriving today for graduation tomorrow. So it is always a good time to celebrate the challenges and the barriers and overcoming them and celebrating them completing. For the piece of paper, celebrating our whanaus, our sisters, our brothers who have taken on that challenge and have completed that challenge together with family. So that's, we start this week, and today is supposed to be, was a 28-day degree, they said in the weather report yesterday evening. So today is really warm, and we hope that the rest of the weekend when we have visitors and families here to celebrate, and the graduation and the parade going through, that there will be a big celebration and the weather stays. Fingers crossed. O le weekend nei, ia, o taunu umai nei, a maton taunu umai o tātou tangata a inga, o wome masani, a wale fia fia o le whaunga, a matatai au whaunga, mo le Universite o Otago. Ia to te le lava a inga, o le fo e taunu umai o matou a inga, a wale le fia fia tele I le taumawhainga ua I u le taumawhainga a tato whanau a uso o tuangane I le o onga. O mata upu sirisili ia talosia le tau, talosia ule ana maanai ale nei asolo mawhanawhana ia talosia. Mo le mo tai au le asolo whaunga ma le aso sa mo le lotu ma to nai o ne toi ta ape fo ila ia lea. Talosia lava ia. Tu maule le matango fio le tau I tanida nei mō tātou a inga ma wō o loo au ai mai I fia fianga. I just opened one of our mamas, and this is just a shout out. One of our mamas, I opened social media this morning, and one of our Dunedin mamas has passed. One of our matriarchs, an amazing mama for us, always with a smile, always checking in. To the family, our condolences are with you. Never easy, we know, but Mama is resting is within the arms of our Lord. Lots of alofas for you, our ainga, and we will wait to hear what comes. But to our communities, yes, we have lost one of our bulls, one of our tinas. We lift up the family in prayers. We lift up the family with alofas. And we're here for one another if you need. Ia na maua le tala le tai au nei se tasi o tātou tina ua tu ua le I tātou nei ua whaimalanga atu molo na moa aolo tātou ali I le noftu mau I lo tātou aolo tātou ali ia. Musmusunga I le ainga whaavauvau, ma le ainga whaanuanoa. Ta mawhanwhana ina autou I le li. Talasia la autou, talasia autou, le nei taimi. Mātou te whaalongorong pia po a fuafuanga. Mātou soso atu, mātou te nei pia Iesef soso ani a mana umia. Tātou te savali whaatasi. Alo whaanga mo autou, le whaanau. Fa-vau-vau. I know, I always talk about Christmas. It's because it is coming into Christmas. I can't do anything more but talk about it because I am excited. Well, I am excited, but I'm also... I am excited. That's all there is. But I also, because I'm leading into it, we'll have people that will know coming for graduation. So, you know, I had time with the family at the end of last month. This week is going to be another side of the family. I'm Samoan. I have lots of family. So we'll get to see lots of family for this week of graduation. And then next week on the next graduation, we'll also get to see another lot of the family. So it's like, you know, I'm getting my fill of family time. And then, yeah, don't ask my husband how he feels because he'll go, I need a break. But too bad, honey, you're married to a Samoan and I love having time with my family. I love seeing my family. And then I'll give you a quiet time to go and sit with your family afterwards. But Kilisimasi is coming up. Christmasi is the most important thing is time together with families, with loved ones, looking after one another and being safe and staying well and staying safe. Talking about that, measles is now in Dunedin. So just, you know I was going to miss some health stuff, but I'm not. There is a case here in Dunedin now. Nothing to scare anyone. As long as you've had your vaccinations, if you've had your MMRs, your two shots of MMR, you and the family and the whānau, all well and good. If you haven't or if you're unsure, yeah, just go get one. It's here. It's not nice. What else do we say? I know I've hammered on about vaccination, but it's more about prevention. Prevention and protection of you before it gets worse. Yeah, and there is lots of other people saying other stuff about it. What do they know? You own your own life. If you want to be safe, you and the family, it's all about the family and your well-being and your safety and your care and you being happy over Christmas. You don't want to have measles going into Christmas. That's not fun. Yeah, okay, lo lava, okay, minga iwa pia, o pe, se pe se grisimasi, o, kasi mane o fia fia grisimasi na amato, le vaso te anei, le mato ainga, oh, lo fie fie to telo mato ainga ia wa lo alu o mai o mama ta fa o ngawo pe o mama I wale lava le malo lo on fa solo a ko story fa solo a ko you know us ia o verso neila o leta pena pena mo fa unga ia o lesi vo la pa to ainga ma wo le la catch up le neva ia so I'm Samoan o ka ko unga le maua people o mata to va ia so le o lesi fa unga or ma kua I happy fa solo atoa ua kua kele fo le au feu. Le siwa enga le ainga o wō e fei loai. Ia ona malo loa I lola ia lea, I think. Ia, o lau soso atu. O leo o tatoi loa, o maua le misi le Dunedin. Ia, I know. a o lau soso atu, a ua e lo wa fai lo tui pui pui, po le pusta fo i o le misela. Ia, yeah, ok, oe, sefe, you get it, pa ele e songa tinga aina. O a unga le mai e mkwa ino nai sa, ai fa pea e te le oiloa, pe le o mautinoa, pe le i fai a lo tui, matui a lo whanau, matui a lo ainga, ia, yeah, o la o musa musu atu, o la o fautu atu, fa mole mole. Fai lo tui pui pui. E pui pui ai oe, e pui pui ai le whanau, e pui pui ai o matua, e pui pui ai o ainga. O lau soso atu lea, o lau fautu atu ale ia te oe e sili le pui pui ia. Nai lo le tonga fitia, a wau a unga le mai, e matua i le e nai sa, a kaya oe le kai meo krisimasi, ia uoki umar krisimasi ato ainga tulou. Paulava leo lau soso atu ia te utou le nei vai taimi mea wha soifua malolo ina. Ia e iloa, ia te oe le tina, ia te oe le uso, le utalno atu ia te oe. Fai po ua yeini tui pui pui po ua mautinua outou, ma le whanau pia wha pia foi lato te fai malanga. Wha mautinua po ua ato atoa umatui, wa tele wha mai o pepesi le nei taimi. Mo le pui puinga, a wā ele ma nei alava le land atu le me fai ele break ai ma mai. Ia oki atoa ai ma le ngā holiday. Wha mautinua, tā pena pena. Lo soi fua mā loloina. That brings me to the end of my show for this evening. It's always a pleasure to come and tell anoa about things that have happened, things that are happening, some topics that I find are of value. And when I talk from my heart, from me to you. Whatever is wrong, whatever I've said that has not sat well with you, forgive me. Hit me up. Hit me back. We've got the Lupe Falele Facebook page or the Insta page, the Lupe Sina page. Any queries, any questions, hit me. But I talk with what I know. I speak with what I read. Things that I'm passionate about and things that I know are of value. And we continue the change and when there's seasons that come in. But God bless you all and God keep you. Enjoy the graduation, family. Enjoy time together. Wafa'i ui ulatato proklame le nea fiafi. Fa'aftailo o tau fa'afongafonga mai. Ai eise upu asasi. Po wapa o vale fo'i se manatu ya te utou. Whamangalo mai le au auna. O le tau mwhainga lava, e tau mwhainga lava mai le mai lo loto, ma lo ua umala malama, ma lo ua uiloa, ma mea o te whaita wai, ma mea o te ilo ilo iai. E a whaapea e sasi i leo whaafofonga. Talanoa mai, meli mai, vili mai, FaceTime mai, Facebook mai, Insta mai, po le a lava le mea te leo fia fia ai. Ava noa lava tatata noa pea e fetal noa foila. Ia on mai lai lungo le tio tatata noa pole ale po se ase manatu e ese mai. A o au, o le musu musu lava, ma le longo longo, tau longo longo, wha manatu. Wha manatu. A wai le ise isi e sao ato toa. E le sao ato toa lo nei tangata a o lau tau mwhainga. O lau tau mwhainga mo o tou. Ule alofa, mo outou, o ainga, o uso, o wō, o e masani o la tatou nuu o tatou tua oi o la tatou atu nuu. Apea mātua ma e kālesia. Sa moa ia manuia le nei a fiafi o la outou au auna le nei, le li whano vale vale e relia, talitano no atu mo le nei vai aso soifua ma ia manuia.
Manuia le kirisimasi.
This podcast was produced by ORFM Dunedin with support from New Zealand On the Air.